This is the African Music Mix on the Voice of America.
From Niger to Bongo, the African Music Mix.
DJ Kanyani and some friends. Oh, wait.
For thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
Let's go. More of the music you want to hear more often, right here on VOA. Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Haya, tatizo bazenu mna kibui makazini ina mimi mfundisho ukaimu moyoni amkufundisho mtukana gonjo matusa nguoni anza na manesi nie manesi mnanyodo mnataka mgonjwa nyenyekee nyie kama watoto kaini mkijua kazi ya nesi kama wito maisha magumu bwana mmekimbia kwa onesi alikatai kazi kidogo mwene ntesi sindano mnatishindilia mpaka tinapaisi miguu ukiumba matibabu mazuri lazima kati cha juu mimi naita rushwa hapo ninaipinga kishazi hii zwai inaiuza wizara afya naomba mnijibu mapema kabla hata sijafa kodi za gedini hospitali zinafanya kazi gani hakuna mafeni watu wanjipepea magazeti niseme nkwamba bungeni wampe bajeti hospitali nkuchafu afu mashuka ananuka ndio hayo hayo mnataka sisi wote tunajifunika haiwezekani bwana huduma tunazichangia mbona hazijainuka sometimes saa 3 daktari wao onekani akija kuonekana pombe imejaa kichwani baadaye hapana ndo atakuandikia fani gani sasa ukatazama huu ni udaktari gani
Hospitali hizi kila siku jamani kota mizizi alafu akaka mtindo mtindo aka jinsi wajazito wale mnavonyanyasa lazima kuna siku moto tutawaka kadi za wazazi zile za gai wa bure utanyeka wewe mpaka usipate zile kadi la mzazi ambapo shilingi 500 mbona mna kiburi ambacho hakina mfano daktari umone matatizo akutatulie jibu takalapota kachini ulie daktari kutola macho mweleza kwa makini jamani nimekuja hapa nina upele mwilini ambiwa ti mtu kaoge maji barini ushauri wenu nyene kama nguvu za giza wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza tuweke tunguli basi tujue moja mama mjamzito omba msaada kujifungua nesa unge na simu na bwana kizigua nauliza swali na jibu pia nalitaka hospitalini kule kuna mtu afuga paka kama yupo basi leo ipi akaondoe basi turuhusuni soko soka tukaondoe na tukaja pale sito ndika risasi tu krrr, dakika mbili tu kuisha kabisa pale mambo shwari hapa tunama profesa umesomea Ulaya mbona mkaugua nyewe mwenda kutibia Ulaya kunani Ulaya 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 tupani hela basi na sisi tukatibia Ulaya
taratibu jamani haya taonana wabaya haya
tena siombe akutana nesi mwenye kasa ambaye ujanake alichezea matokeo kwa tasa atapoa huduma za ovyo tena sio za kisasa hapa tiongee uongo sisi wana siasa wapo madaktari wanazifika kwa kuua mimba majoze na lenga nyimbo na voimba simlizikia hospitali ya Mwanyamala yaliyotokea baba makamba ongea wizi mama kidedea mama ulipatwa na ule mkasa pole sana Mungu wako atakusaidia hebu tichangue maswala haya kwa undani najua mwingine mtacheka lakini mimi sina utani daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo hapo hapo mlagai na maneno yaliyo matamu lazima atakwambia mgoni tuze lunch time saa 3 lunch time gani wakati tumbo la nkata mie au ni hapo pote mbele za watu ngeishie maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo ukienda hospitalini utambua kata 20 chafadhali umtafute bakai mambea au matumla mkae naye mkaongea akutandike ngumi moja tu jina wako ngoke hizo 20 ukajipoze na chochote hospitali unaomewa hela na rushwa ndogo hawana imani kwa wale mambo hata watoto wadogo ukwe kwamba usimamizi wa serikali mdogo na nyoo guzi kama serikali wajai wagonjwa wasaidieni msiwate kibui kama mbwai mbwai bwana hatuwezi kukubali asimia 80 alama zote kwa serikali yes alama zote kwa serikali
wow taratibu jamani haya taonana wabaya haya daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya taonana wabaya haya daktari na manesi wauguzi
best mix of your favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Mama Alphonsine Kanda, Isambela Ngamuningi, Dunia Pinga Fadiso.
Oh, 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 oh loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Simbabana saluons la présence remarquée de Serge Kassab.
Africa Music Mix, the best music.
Mama,
uzuri mama,
tabasamu la kumaua,
uzuri mama.
your tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now, another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
Faut tout le monde comme on connaît. Les filles, famille, Qui me